BPM Records
exclusive from Zambia Music
Chimbi, Chimbi Chapchat Pado, Pado, Umuri Namba. Welcome, my son, kuna chirida. Kate palu, anisani kuchirida. Kumi kumfa sana, yeko chirida. Lokushana pali, yeke chirida. Oke pat, kuna mwaisa chalirida. Tufuwa, tuwa, 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 ilirida. Yunchingali na matuwa, ilirida. Kule konka, yeke chirida. Hela, baby, double penalty, ya Kenya. Tisunzun, kaleti, ya Pela. Apo, waisana, unja, pena pali. Inoktala, yeke chirida. My son, sister, kuna yeko chalirida. Wakaina wakero tava sharira. Mafua eko baini shina shira. Nukushana pali yeke chile. Oke inari sheo ya machaina. Yakushana mawari ya awaina. Wakero banu mawari ya awaina. Nukurile yeke chile. Nalipata wari ya mapotanda mwilamu. Nabate chikata kuri wonse miso. Nalapita mwilamu kwenamu. Ari yeke chile. Shitaka munga boy tulie pwa mashura. Nalash double post wira waka jura. Zimfumu kumwe suni na jogo jera. Shop shop tani boze ina ndaba pera. Kampulo chileke chile. Kombo ni bap shop funtini. Huku koro nako nishini mchuntini. Kachaso kachata mchuntini. Kachatata chileke chile. Kero wandi musume wana pukunya. Kakai boze kuno hara wapukunya. Apo apo muna apukunya. Muna fia pena chileke chile. You know I like your beauty. Hele footy, your booty. Kitu moneka, you are cutie. Kala pe, chileke chile. Kambino mbino wana mapena kasi. Wamusangale penge ndanya. Nakome kale ponya nerenya. Geritori, chileke chile. Nalipate mfumu tila kwa msaka. Watu wanjana mawovena mausaka. Kitu baba mayo kupanga pali. Nishapo fe, chileke chile. Kumwesel pena wala karama. Vinteni wari chila vena karama. Maka maka wala wakumayati.
Beat.